Zamani tulichili na wa Samaria, sisi tunachili na wa Kamaria.
Hey yo one, Stella by Brainiad Dish, yeah. Na kanji anajua indo ile fence ya pisi, yeah. Akiwaza tatufiki ya vipi huku vina sativa 17 ni mziki. Slip ni kijani kila picha, waindi wananisoma kama tai chinja chinja. Free games roll over, matreni na kimbiza 1x spot bet, yela bet ndo kabisa. Ukisikia boom, ni paid out. Atupokei rushwa wanangu mskesh out. Mine on the money, so on the fly. Ain't like it's logic when you move like a man. Oya vina leta treni kuba babake. Niko na odds man, lazima leo kiwake. Na hivi Madrid wana vini wana Mbappe. 100k mkiweka over 3 mbona mwake. 10k tutabeti ya vipi, wakala tia mzigo kwa grupu na godidi. To win big, to spend kwa town. Na ukimona prolific ujue ni benzi la crown.
Zamani tulichili na wa Samaria, sisi tunachili na wa Kamaria. Zamani tulichili na wa Samaria, sisi tunachili na wa Kamaria. Ukisikia boom, imeingia. Keka limetiki, imeingia. Ukisikia boom, imeingia. Hilo keka limetiki, imeingia.
Kodi cracket, V-Night 8 ni cheat code. Street code mikeke na chapo ka ping pong. Ding dong notification kwa pin post. Pest code usirusha ma steam kwa inbox. Street kid self made, sanga zoni raise me. My homie knows kuwa wa nigga is the best. Nisome jina kichwani ulikuwa empty. Naitwa Tai V na mama mzaji ananiita James Bongo ndogo. Ila India ni kubwa sana, straight to Mumbai. Muulize Luka na Anskana. Kionekana tough rigger, umekuja mwana. Basi vibe washajua kuna mkeka wa kuchana. Ndambo baba Clemens, pamoja usitutenge kama Rasta Zalines. Kasi utani sasa why ni piche. Hii ni ngumu ila kisikia vani ni remix. Na kiwasha X mpaka Insta on top. Wa mtoniona nikishuka kama hisa. Mikeka mobu street wana na walisha frau. Moja shangwe nyingi kama dala tisa.
Zamani tulichili na wa Samaria, sisi tunachili na wa Kamaria. Zamani tulichili na wa Samaria, sisi tunachili na wa Kamaria. Ukisikia boom, imeingia. Hilo keka limetiki, imeingia. Ukisikia boom, imeingia. Hilo keka limetiki, imeingia. Chele.